sauti Kenyan boy
Bazenga.
Yeah, yeah, yeah.
Nataka tuchome kimoja ni kupe ghetto la mama. Kwangu uwe namba moja, amini utafurama. Nataka tuchome kimoja ni kupe ghetto la mama. Kwangu uwe namba moja, amini utafurama. Minataka leo kupe la, minataka leo pia we unipe la mama. Minataka leo kupe la, minataka leo pia we unipe la mama. Minataka leo kupe la, minataka leo pia we unipe la mama. Minataka leo kupe la, minataka leo pia we unipe la mama.
Vile we unimaliza sijui ka una clue. Ever since last time you kuwaza tu. Come through my boo, huna vibe ya udu. Una class aina wengi we unibamba tu. Kauko single tuneza mingo ladi ugiggle. You ready for some action kama uvya Steven Seagal. Juvile na kunawo walaisi ni legal. Your body jeje ukismile pia ni dimple. Kuna kitu naona kwako special. With you neza seto la wengine bado level. I reckon we ujicheki kwa kiyo pia unati. Kwani jajaki kuumba ilikuwa sangapi. When he over 18 tusiudhi wazazi. Juki kuja misbehaving mina kwanga jia list. Kisses for breakfast na touching ni tender. Ndafanyo utapepea kama ladi njia mkeka. Later we can link up, uneza va off shoulder. Paka ilete shida, you can bring it to the owner. Ndaki light, ndo sifiken kiwa sober. Ndaki uka vegetarian, vile Josh atosha mboga. You know waki pitril, ka unajua mini nani. I'm into you for real, if I'm lying, then I'm dying. Bazengo shani bamba, hadi na bonga kilami. Ukifika kwa mlango, ring the bell, niko ndani.
Nataka tuchome kimoja, ni kupe ghetto la mama. Kwangu uwe namba moja, amini utafurama. Nataka tuchome kimoja ni kupe ghetto la mama. Kwangu uwe namba moja, amini utafurama. Minataka leo kupe la, minataka leo pia we unipe la mama. Minataka leo kupe la, minataka leo pia we unipe la mama. Minataka leo kupe la, minataka leo pia we unipe la mama. Minataka leo kupe la, minataka leo pia we unipe la mama.
No filter ukipita bado atavunja vichwa. Jaber dendili yet kama jua ya saa sita. Ka utakuwa wangu ndo ndajua niko na kismart. Na hizi ganji zangu we ukitaka utamaliza. Your wish is my command, ka unadai niache FIFA. PS5 ni nini minta itupa ndani ya pipa. I swear wife in you ndo motive ya ballad. Bounce up juu yangu na usipoteze balance. Romance kwangu ni mi na we tukiwa wawili. Tukibadilisha na DNA bila any. Uko under arrest, fadhela shaku kaf. Tom Ford on your neck, unanukia na si bluff. T-clan president na deserve first lady. Drip wa sheria na sijai work navy. Na kucheki ukini cheki ni najichonyanya lazy. Sexiness galua, teasing me and acting crazy. Lingerie kwa dim lights, asho ubani misi mind. Sweet wine na cloud 9, imagine zike coincide. Weni sagitaras, mini cancer mami. Alphabetically uneza seti dinda ni api. Ukini see ujue why we were destined to be. Girl, I love the way you put it on me. After foreplay, kabla mini proceed. Si ati na chocho, utateko, utati.
Nataka tuchome kimoja, ni kupe ghetto la mama. Kwangu uwe namba moja, amini utafurama.
Nataka tuchome kimoja, ni kupe ghetto la mama. Kwangu uwe namba moja, amini utafurama. Minataka leo kupe la, minataka leo pia we unipe la mama. Minataka leo kupe la, minataka leo pia we unipe la mama. Minataka leo kupe la, minataka leo pia we unipe la mama. Minataka leo kupe la, minataka leo pia we unipe la mama.
Mavo on the